Emina ngawe ngikwele nyakhe Sange bangifaka umoya ngawe ngayifela Bangithi ngiyaphuma ngiyofuna amaset Kuze wena nomndeni wami nibedese Kala ngikufuna ngayithela Manje usungowami inhliziyo ifudumele Vela maphutha ngalingasithethe Njalo manginawe ngizizwa ngilili Ngithi uthanda mina Vela kungashinthi yangihlanganisa Fana nawe angeke aphinde abe khona kulelizwe Kukhona okuthize ngathi ngikudlile Ungenza ngibize Ngithi uthanda mina Vela kungashinthi yangihlanganisa Singanqoba nebhizi ngayihlanganisa Kukhona okuthize ngathi ngikudlile Ungenza ngibize Ngithatha ungibeke Ngeke eba sihlukanisha uthando lugwele Ngicela ubapheke izitele Oh zigwele ungavumi izingene I think it's said, said I think it's said, said I think it's said Uthando lakho lumenza